maamulka koonfur galbeed ee walaalka magacaawo saddex gudood odayaasha dhaqanka iyo shacabka iyo xildhibaanada walaal hasreheen magaca hasreheen wujiga hasreheen maanta dhawaaqna kasi amale martin maamula laka dhawaaqay leeliliya maamulka laka dhawaaqeen baydhowna meel ku kooy mooshiini guurna meel ku kooy mooshiini hamkuna meel ku kooy mooshiini un baagi dadkii maanaa wasiir garmaa dhawaaqa dhawaaqay leelili degaayna guru ayaa un qaab walaa un dadaana ma etraa qaab dulmi ee muwadana qaab shabdi ee kala muwadana qaab nangi alaasi ee muwadana qaabka un muwadana masahayna yani umaduuna kama sugana ogoon yahmida indargarad unmawdiiga balinarada hoyooyinka odayaasha ilaa iyo reer maraaqid iyo xildhibaanada walaal walaagi un hasrani u go-an ah oo warqadooyinkii un hafeermay shani si haajiaa meer iyaalna nin lgeyna warqadooyinka ma dhagaan kasiyaa male walaalkay markun qalad ataa masmaxe
madax way ognaan si dhawaantan shir jiraad qobatan galbatanan si maamulkii muranka uu isbedel lagu suubiy isbedelkiina way suubiy marka walaashi way jiyaatan mayad
isbedelka la suubiya macnaha dhaaaegne maamul lodo dguurood imasheege araw ortaajo iyo waxkarad ogoonyahfadio ee warqadii usheeni maxkarahi nenshani xildhibaanada koonfur galbeed nenshani dekrey madaxweynaha ninjey dekrey maamulkaas dhawaaqiya isu dhiku ogaay maxeen maamul kale laku dhawaaqay un ogaaa kakabay laka geeda oo laaqabaradaase
laakiin wasiirka arrimaha gudaha marti dhugun sida ra'yiga dadka muhiimka ee degmada ku jiraan sida odayaalka dhaqanka iyo xildhibaanada koonfur galbeed iyo ahaan federaalka ee degmadan dhaladan xurmanaha inuu ismagacaawo marka dambe
hadiiba oo macnaha yani degmadii dabakajeedi oo odayaashii isu latashi isu waaldadi xildhibaanadii latashi isu waaltada waxgaradkii latashi isu waaltada warqadooyinkii hortiis usheenay yani markaa furan ee ininka dhawaa qora reerdare laakiin haddii latashi suub warqadooyinkii hortiis yaalan goolisko yaala qeebta kalesi yaala meel kastaba warqadooyinkii si gudeesay haddii usan hoos galadi kumadin yahay galadi maamul kala meelihii kasan un ulayn yani unahasadeen ma arag ornaa laakin bi arrimaas guudna fiidbaas halay doo waa jeedati
marka arantaq mayn fahmi korna ra'yigin hanti aysan etiin dad dowladdiina maraaqyadeena ee xildhibaanadeena maamulna garabkiin ka weysan miya
hadda una saddex buurood maamulkii oo odayaashii iyo maanaha jacabkii iyo hoyeydii iyo ulmaawdiintii iyo dhalinyaradii iyo xildhibaanadii iyo maamulkii ogaayeen oo hobna ka dhawaaqna maamulka la sheegay mee inuu dabakooyo unan sida daan arabnaan adaalkaada afrika ah u ahaanta madin yani may umalay doonto wada tafiisadba wasiirka arrimaha gudaha may waan a la godob ninka galay
isin dhawaantan madaxda koonfur galbeed soomaaliya dhaliilyaan jeegan walina sheegtan antiisan ku fiirsada doontaan marka haddana dowladdii koonfur galbeed waal magacaawsi yaa haddana waliba ka horjeesteeno oo qaada ahay
wallahi adeen gadaaladaay billaahi haliinko warqadooyinka meel kasta qaraarayneen maa deeqadkii sheegae haddana heldhibaan oo usulisulinaayay masahayn oo yaal usulisulinaayay isu magacaawin ma jaran
anka dambeyntii waysii fahmi kore dad qaskuwada dowladda koonfur galbeed soomaaliya haddana tabarwaasha
degmada buuretaba rabataanje horta degmada inin la suubiyo rabataanje masahaan inin la suubin inaadara walakuwartado
maadkanta